Kama mimi mwenye kushika mic na kuwapa Kiswahili shua rhymes kitua rhymes apasua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry nikimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better brother kamata sister kata kiuno kwa mdundo na undio mtindo Defiance na futa more crowds than Rainbow Alliance so aki uliza sema ni isa meshika na kutu roga kabisa
Hewa